V50.
Yanga yangu itazikwa naye.
Yanga ni masoja o,
Yanga o, Yanga o.
Wananchi ni machampioni, wapinzani wanaomba po,
omba po.
Hao wamelala makolo,
makolo.
Mpira wetu burudani, jenga na pasi wanjani. Wanatuchukia wapinzani, njano inang'ara kijani. Mpira mwendo kasi, tushawamaliza, tushawamaliza. Yanga ni masoja o,
Yanga o, Yanga o.
Wananchi ni machampioni, wapinzani wanaomba po,
omba po.
Hao wamelala makolo,
makolo.
Mako, makolo, mako, makolo, mako, makolo,
ah, oh. Makolo, kolo, kolo, mbona meshalala, wanaona haya. Nafsi zao zisha, shasha, shasha, shapa dawa, wanahitaji dawa. Ah, oh. Makolo, kolo, kolo, mbona meshalala, wanaona haya. Shasha, 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 pa dawa, wanahitaji dawa,
dawa.
GSM ni soja o,
soja o, soja o.
Ah, Bugatti ni komando, injinia eti ni soja o,
soja o, soja o.
Arafati ni komando, komando.
Makolo, 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 makolo.